ከሰው ለን ሰነጋ ወርከን ቪኦኤ ኦሮሞ ናይል ሳት ኢፍ ሜትር ባንድ ረጃ ቀሶ ጅርተን ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ውጣታ ሀገ ጅማታት አልገል ሳት ለማውራ ካክሳቲ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲደም ለማ ዲደም ሸኒ ሶዶም ተኩራ ቲቪ ናይል ሳት ራ ቪኦኤ 24 ረት ጨቀሶ ጅርተን አዶለሲ ጃባር ሁም ለማ ዲደም ከስ ጅር አንሶራ ሐላከት ኦሮሚያት ተጃጅለት ደብዩ ጅራኒ ጀደን ታቱለ ኢንተርኔት ይነመለ ጩፋ ኤገርቲስ ተጫሉ እንደሳ ጄሰኒ ጃዋር መሐመድ በቀለ ገርባ ሐምዛ ቦራና ቲቪ አቦቲ ሲያሳ ኦሮሞ ይዱይዳኒ ኦኤምን ለጆሃን ኢንዱበቲ ቢያላለ ትሪር ጉዳጅ ጀደን አኮዱ አርገነቲ ሂዳለን እንዳባን ቢከይሳ አሜሪካን ካለ ገነ ደብለማ አፍሩታም ያፍሬሶ ብሪቲሽ ጃላ ቢሊሶምት ቃንቀ ፈጫፈተ ጄት ወራናቲ ፈለኮፕተሪ ዋከህ ገደላ ክፍቴቲን ኡልፈፈት ጉዲን አሜሪካ ፍሎሪዳ ተኸለቆፋ ናምኹም ኹዳኒ ተኮጫ ለራት ቫይረስ ኮሮና አርገን ቱጅበት ዱኑትም
አተሞልተን ኦዱን ገልገለ ከናፍቀም ንኩኖ ገሬሌን ህምቤከም ንናኖ ኦሮሚያ ከሰቲ ጎሶ አዳምባታኒ ሀሌላ ኦፉሳኒ ከነን ራሃፍኒ ጀደን ራዲዮ ዘገሌ አሜሪካ አትመን አጀቻ ጫሉ ረትራወቴን ቦድ ሀሌላን አከሲናኖ ለ ኦሮሚያ ከስ ጅራን ከሰትራወተ ማጅረ ጀደሜራ ከነን ጃን አርግነ ጀደን አከጀደኒት ገሬን ኩን ደለላውን ሳሙ መነን ጀኛፍ ቀበኛ ጉቡረት ቦባን ጀደን ፑልቻን ጎዲና አርሲ ጀማላሊ ዩ ራዲዮ ዘገሌ አሜሪካ ፈከብሰኒት አናለ ጎድን አርሲጃ ከይሰት ነሞኒ ሶዶሚ አፍር አጄፈማኒሩ ሃልጅሩ ደንዴቲ ፖሊሲ ጎድና ኦልዋንታይ ፍምኖኒ ነገይ ጉምሳላ መለዱ አኒሩ አጄቻ ከሲ ሐዋሳ ወሊንጅራቱ ከይሰት ተውይ መለ ከነኔ አጄቻ ከነራውተን ተዋና ጀለ ኦለኒሩ ጀደኒሩ ዱብሂማን ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ቦጌታቾ ባልቻፍ ከሙሚቸ ሚኒስቴራ ንጉሱ ጥላሁን መጋላሌ ናኖ ለይ ኦሮሚያ ከይሰት ሀሌላ ወርጌጌ ፈሙምር ከነሰኒሩ ገሬሌን ሆከራ ከነ ኦፈን ገሬሌ ጎሶ ተለማን ግዱ ቶልት ቡይንሲ አከ ኡማሙ ፈደኒ ጀራን ሞቱማኒ ሰጀቻ ተደበላይት ሱፍጀቾም ኖ ተፌደራላ ናኑ ለከነት ቦባሴ ረጀራን ኢታና ኮሚሽነሪ ፖሊሲ ግርማ ጋላና ከጀራን ታንጋ ማት ወሉ ማጋላ ነሞኒ ኢበቶኮ ሸንታሚ ጃዮዶን ከነን ኢበቶኮ ፈፍርታሚ ሸንታን ለሞ ተነጋዮ ታን ቁራቶኮ ኖ ተነገ ይጉምሳት ጀራን ጀቹራን ጽዮን ግርማ ገባስቴቲ ሞቱማን ኢትዮጵያ አጀቻ ጫሉ እንደ ሳቦድ ኢንተርኔት ይጭፉንሳን ያደተማ ሞቱማን ከጀደት ጅብንሳፍ ሆከር ገማ ኢንተርኔትን ፈጫ አጀቻንስ ቢየት ከሰተከ ግጌ ሰሙት ቱቀታ ጀደጅራ ገመብራን ቀብሳውን ምርገነማ ተርካምፊ ሞቱማ ከነ ባላለ ፈቹዳን ኩን ምርገነማፍ ምርገወለቡማን ያደ ኦፊ ኢብሰቹ ኢቱቲ ጀደኒሩ ኢትዮጵያን ሂደለገበያ ብሻኒን ጉቱፍ ቆጴን ጎዳሙ ጡምራሙ በክስፍቴ ሚኒስቴር ኢሞቲ ጀድ ኢሲፉምነ ኢብሳ ዶክተር ስለሺ በቀለ ያከጀረንቲ አጀቻን ሀጫሉ እንደሳ ረትራውት ቂያፈተጅሩ ሂደከና ቢሻኒን ጉቱ ራማክሶፍት ረገሩ አከ ከሮርፈመት ኢትፉፋጀጁዳን ሀረቱ ተኡዱፍ ኢብሰከነኒሩ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ከለሰገነመዳ ወና ሆጂ ጉያ ሰዲፍ ገራ መስሪት ቀጀለኒ ጅራን እናዳ ወና ሳኔ ከነ ፕሬዝዳንት መስሪ አብዱል ፈታ ኤልሲሲፍ አንጋውተ ቢየቲ ከብሮ ወሊን ኢሞቲና ነፍ ደንታ ቢዮ ተለማኒ ረት ማሪያቹፍ ጅሩ እና ሳምቡ ፈተጠያረ ካይሮ ጋንት አንጋውን መስሪ ገመይን ሲማና ሆ አጎዳኒ ፊጅራን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወሊን ሚኒስቴር ማአላ ቢየቲ ኡስማን ሳሌፍ ጎርሳም ፕሬዝዳንት የማነ ገብረአብ እመለኒሩ የሮዲዮ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኢትዮጵያ ሱዳን ትዳውና ወል ፈካቱ ገጌሱን ሳኒ ኒያደተማ ፕሬዝዳንት ጋና ናና አኩፎ አዶ ኤርገነመ ኮቪድ 19 ቀበመ ወሊን ወለርገኒ ቦደ ቶርባን ለማፍ ቆፋት ኦፍ ባሱፍ ሞጋቶፍ ቆደኒ ጅሩ ዱቢማን ሳኒ ኢብሰ ሰንበተ ገልገለ ባሳኒ ነከጀደንት ፕሬዝዳንት አኩፎ አዶ ቆፋት ከኖፍ ባሳኒፍ ኤርገነም ኒሳን ወሊን ወጀት ቫይረስ ኮሮናን ቀበሙን ሳበከመ ቦደ ጎርሰ ዶክተር ሳኒ ብራከነመ ፊንተው ኢብሰኔሩ ኢብሰሱን አከጀደውት ፕሬዝዳንት ቼና ቆራተማን ኮቪድ 19 ቀበም ነገሩ ተርካምፊው ፈገኖፍ ወጀው ጀጭ ከነጎዳን ብየቲን የአፍሪካ ኩን ነሞን ኩመ ኩረ ሰጋል ቫይረስ ቻን ቀበሙ ዮገባስት ኢበቶ ቆፍ ኩረ ቶርበሞ ዱአኒ ጅራን ከረጌ ፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ፕሬዝዳንትን ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ጉያ አያነ ወለቡማ አሜሪካ ዶደሳፉር ኩታ ሳውስ ዳኮታፍ ዋሽንግተን ከይሰት ደበርሰን ስርነ በከለማን ረት ቆጳ ረት ተርገሙዳን ኤርጋጭማ ሴራፍ ሴረተ ጀዱ ደበርሰን ይጅሩ ዋይት ሀውስ ራ ገባሳ ፓስቲ ውዳክ ስዋራ ሶራኤስ
አሜሪካን ገነ ዲፕሎማ ፈፍርታ መፍሬሶ ብሪቲሽ ጃላቢሊሶምት ኸሌ ቃንቄ ፈጫፈተ ጄት ፈለኮፕተሪ ወራና ቅሌንስ ኬስ ገደለክ ፈተ ወልፈፈት warri godan South Dakota jirulleen kum hedduu ta'etti gaar Rushmore jalatti yaa'e tulfeeffate. Gaari kunin gaar soodduu pirezidaantota Ameerikaa haduri George Washington, Ted Roosevelt, Thomas Jefferson fi Abraham Lincoln irra ijaarane. President Trump illeen achum gaar sun biratti faaruu alaabaa Ameerikaa Star Spangled Banner faarsa guyyaa kan ulfeeffate. Achumaan duul filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa illee seen seeraaf heera jabeeffannaa jedheetin. Warra yaadisaatiin falmammoo wanni pirezidaant Trump achi dubbatu sunin kakaraa demokiraasii irrallee akka malee fagaata waan biyyallee faayidaa hin qabne jedha. Dansoon biyyiteennaatiif seenaa biyyiteenna duratti hin deemnaa jedha. Soodduu abbootii waraanaa ta'a durii hiriira mormii dhiyoo isaan irratti hedduu didiigan hedduu qaqaarisanillee ta'an mataarraa bubuqqisan. Warri soodduu diigu kunin soodduun tunin fakkeen olaantummaa warra adii agarsiifti garbummaa faarsitii jedheetiin soodduu isaaniillee qaqaarise. Kana jedha pirezidaant Trump warri soodduu abbootii waraanaa. Olaantummaa nama adii faarsitii fi garbummaa jiraachuu qabdi jedhee lolu kunin soodduu isaanii qaarisuun seena balleessuu jedheetin miidiyaa MT irratti dubbate pirezidaant Trump. Soodduu tan caccabsaa jennee itti iyyuu lakkif warra jabaaf janna kana matarra kutaa jenneetin ittiin dhiif jabeenni warri hojjetillee hin badu. Soodduu gaara Rushmore irratti dhaaban kana hagum jireenna jiruuti iyyuu hin dhaabatti. Waan jennaan fakkeen bilisummaa teennaati jedhe hiriirri dhiyoo tan Ameerikaa keessatti ba'ee fi addunyaallee babba'uun soodduu nama hedduu ilmi nama garboomfatan olaantummaa sanyii tokko faarsanii jedhaniitiin hedduu bubuqqisanii ta'an matarra caccabsan. Abbootiin siyaasaa Trump duul filannootiif gaara Rushmore dhufee jedhan. Duul filannoo ammaantan itti jiran kana isaaf itti aanaa pirezidaanti Ameerikaa haduri Joe Bidenitti waltafe. Akka ammaantan jiru kanatti godin paartiin Trump faan durii bulchaa ba'an aga guddaan gaaf filannoo kanarra keessa qaban haka Texas, Missouri fuula hedduu keessalletti Trump akka malee deddeebi'uuf jira.
Aangawoonni naannolee kan guutummaa United States gama kibbaa pirezidaanti Trump qaruma miidhaan qabu jedhan iyyuu dilbata kaleessaa faca'inni vaayirasii koronaa akkaan heddummaataa adeemuu laalchisee yaaddoo haaraa qaban ibsaa jiran. Kantiibaan magaalaa Phoenix, Arizona, Kate Gallego caasaa oduu ABC'f akka ibsanitti daldalaawwan naannoo jiran erga baatii bitootessaaf eebila keessa cufamanii booda dafanii banaman jedhan. Amma rakkoo keessa jirra jechuudhaan uummata magaalatti miliyoona 100,000 qabxii 7 keessaa 1,059 vaayirasii koronaan qabamaniiru jedhaniiru. Yuunaayitid Isteets erga dhiyeenyaa as guyyaatti namoonni 1,050 ol ta'an haaraa vaayirasii koronaan qabamuu gabaaste. Aangawoonni kutaalee biyyaa akkaan dhahaman keessa jiran faca'ina vaayirasichaa dhaabsisuuf jecha naannoo isaanii deebisee akka cufamu ajajaa jiru garuu magaalaan Niyoork of eeggannoodhaan daldalaawwan banaa jirti. Hindiin namoonni 2,023 haaraa vaayirasii koronaan qabamuu wixata har'aa beeksiftee jirti. Biyyattiin uggura sadarkaa addunyaaf cufataa yoo taatu tuurizimii naannoo kan fafakkaatu garuu dinagdee biyyattii bayyanachiisuuf jecha akka daawwataman uggura saalaaffisteetti. Haa ta'u malee kutaa Hindii uummata hedduu qabdu Uttar Pradesh keessaa aangawoonni yeroo uggura sochiif daldalaawwan itti banaman dheeressaniiru. Faca'inni COVID-19 ammayyuu itti fufuun beekameera. Mootummoonni biyyoota hedduu vaayirasii kanaaf attamiin deebii kennuuf rakkataa'innaa jiran kanatti hayyoonni saayinsii 239 kanneen biyyoota 32 irraa ta'an vaayirasiin kun qilleensa keessa faca'ee daddarba yoo ta'e ilaalchisuun yaaddoo jiru irratti jaarmiyaan fayyaa addunyaa qajeelfama jiru akka beeksisu gaafataniiru. Hayyoonni saayinsii kun akka jedhanitti vaayirasiin kun qilleensa keessa faca'ee namoota qabuu mala. Awustiraaliyaa keessaa aangawoonni har'a daangaa Viktooriyaa fi Niiwu Saawuz Weels gidduu cufaniiru. Giriikiinis imaltoonni hanga adoolessa 15 Serbiyaa irraa gamasitti akka hin imalle uggurteetti. Ispeen biyyattii gama kaabaa keessaa sodaa faca'ina COVID-19 jecha uggura sochii keessee jirti. Imala hajjiif taasifamu kan musliimonni miliyoona 2 walakkaan Saawudii keessaa irratti argaman keessaas mootummaan Saawudii Arabiyaa lakkoofsa namoota hajjiif gamas dhaqanii gara 1,000 kan gadi bute ta'uu beeksiseera. Musliimonni biyyoota alaa garuu waggaa kana gama seenuun akka hin eeyyamamne ibsee jira. Oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saat irraa caqasuu jirtan. Ameerikaatti vaayirasiin koronaa olumaa deemuu jira. Kaleekoof godina yookaan ammoo isteet Filooriidaatti nam 11,458 irratti vaayirasii kan argan. Akka gabaasaan VOA keen faraabuwaan wargatti namillee naqsilaa of eeggachuu malatti of eeggachuutti hin jiru. Bulchoota magaalaatiif hospitaalaa namaan wallaa nuuf muddamsuu keessa jiran jalannee nutti.
Biriteen keessatti sababa vaayirasii koroonaan manneen dhugaatii baatilee hedduuf cufamanii eega turanii booda reefu namoota simachuu jalqaban. Garuu as Yuunaayitid Isteets keessatti jedhan bulchituun magaalaa Phoenix kan kutaa Arizoonaa daldalli adda addaa ariitiin yookaan dafanii banaman jedhu.
We had crowded nightclubs handing out free champagne, no masks. Our 20 to 40
Manne dichisa kan umanne itteheddumatu dugati champagne jedamu tola hiraturan wana fani funyanittin agugatan maski garu hinirre kannen umri insani digdama hanga furtamataan heddutu virusi corona anqabame wana kasitu nanno kenyatti hammate isan kunimmo namota mati heddu qaban biradda qudan mati ofitti virusi corona daddabarsan jedan Korana namota ratti gagge famu kanila nenis rakkonji rajadan bulchan yokan kantiba magala Miami kan kuta Florida Francis Suarez magaletti ke setti namoni lakofsan heddu ta an virusi corona an qabamu ipsaniru
but there's no doubt that the fact that when we reopen people start
wan tufame ture yerobannu ummani akawan virusi chenjiret wali wajin yeroka bata ture United States guyabili summashe Adolesa fursan bata darbero kabajet namon neddun konkolatan lafa bashannana handara galanafi bakka bashannana dadda senuf dabare qabatani isan kanimmo taatessa bidda galgala gaggefa mukanayani chalaluf Washington DC bakka president Trump soda virus chifide tufachun nitidubatan akasumas magalale dadda kesatte walittikabamaniru Coronan United States kesat namakuma dibbato kof kuma soddoma galafatejir President Trump garu ijatu fini lalun kanajedan
But now we have tested almost 40 million
Amma garu namota miliona furtamata ani ratti qoranna gaggesinejirra kanagochun Kenya namoni dibbake saharka sagaltami sagal midan kanisani narganne tau agarsifnejedan tallali argungaru akkan arifachi sa ta usdubbataniru
we are unleashing our nation's scientific brilliance
bi kenya qaroma science qabdu agarsifte wagga ke sejru kunitun tumuramin dura tallali nittisafi ega dukubsatani boda fayisu arguf jirrajedan garu bulchan wajira nyata fi dawa yokan fda stephen hahn Sa Trump jedan kanarra wajira sani fagesani jiru
I can't predict when a vaccine will be available and I just want to tell you about it
Tallali kun yoma karga mudandau tilmamun dandau tallali hara argachuf ariti guddan hojjetama akajiru beka kun ugada jedan tallali kun itu hin argamin dura jedan halatti facaina virusi corona hanqisunitti dandaamu dubbataniru
This is a very rapidly moving epidemic.
Wereri dukuba COVID kudasagal aritin de majra. Dukuba kanan duunistek abamun gaddisisad kanaf kanatisudak wandandame mar gochuk abna. Kanin ummata Amerika tidubbachu feduk ajel fama waltanto anna dukubota yokan CDC ke nordofa. Wan bulchisonni kutale fi nanno basa nordofa. Afani funyanke sanaguga namotarra fagadda. Yero hunduma maski kaadda walitti dufeenya hawaasa qabdan daangessa dangalaattin harka haxaatan gargaarama namoota dhukkuba covid 19 akka salphaatti saaxi lamudandaan kunuunsa akkas yoogoone kana keessaa baanaa jedhaniiru United States hanga har'aatti namoota covid 19 qabaman miliyoona 2.8 kan galmeessite yoo ta'u yeroo amma namoota vaayirasii kanaan qabamaniis ta'e du'an guddicha qabaachuudhaan addunyaa irratti beekamtee jirti.
Geejjibni xiyyuur keenya jiruuf keessa hojiitti deebi'e. Keenyaan koronaaf jetteetiin xiyyuuruufis seenuu dhoortee kofiin lalabbaa dhuubatte. Akka pirezidaantiin isii uhuruu keenyaataa jedhetti hojii geejjiba tana olum jalaan jalqabuu jiran. Qalma daawwitiitu nu erge.
Pirezidaantiin keenya uhuruu keenyaatti murtee to'annoo koronaa mootummaan isaanii baasee raawwachiisaa ture. Har'a fooyyessanii jiru kanaanis mootummaan isaanii adoolessa tokko bara 2020 kaasee balalii sarara xiyyaaraa kan ijootaaf addaancitee ture kan idil addunyaa akka jalqabu murtee dabarsanii jiru kana malees pirezidaanti keeniyaattaan balaliin xiyyaaraa akka biyya keessaa waxabajjii 15 kaasee akka jalqabu ka'aa jajjan yoo ta'u qoqqobbii deemsaa kan Nairobii fi naannoo ishee kaan irra jirullee kaasaniiru.
Today I order and direct that the cessation of movement into and out of The Nairobi Metropolitan
Area. Kazidu Kenyattan. Arra kanan dur ajaja namoonni akka magaala Nairobi keessaa Kenya kutaa bulchiinsa Mombasa fi Mandera keessaa akka hin baane dhorkuuf kan kanan dura hojjirra ture akka inni ka'u ajaja dabarsee jira. Lammi ammoo labsiin namni sa'aatii sadii booda mana akka hin baane dhoobu guyyoota soddomaaf ammas akka hojjirra oolaa turu murtaa'eera jechuun dubbatu.
Number two, I do order and direct that the nationwide curfew that is currently in force between the
ajamutumman isani arra dabarse kan ratti kiniyattan mannitina manti akabana manis eyemani jiru kananis mannitina manti ofegannu naltokotti namota dibbeto kodwa firmanna karata kayeman kanake sattiz daimani fijarulin akai nirman urtesani jiru ajjarrafu ye kanan mannitin barnota biyetti kesijiran akatti debani banaman kabine minister barnota biyetti karorakka kopesu gafatani jiru asmanis kiniyattan lamilen biyetti ofegannu akagoran gafatan kesuma tarkanfe mumutumman biyetti furaton yodi benkun debetu chale motumman biyetti tarkanfe furte kana dubatti debisu mala jiran kiniyattan ifsani ratin kiniyattan motumman izani dinigden biyetti mi da corona fide kan akadendamatu fujjicha akajiru erani erga dibenkun dufe rakwa summa mulate fi qamulina wasumma furmata kabarbaran gafatani jiru arras minister fayya kenya namoni dibeto ko sedete mi tokku biyetti kesetti dibe corona ka kabaman tawu yo begisu lekofsi wali galana mota dibe corona kabamani ka kenya kesammo kuma sedete re jira gabasa gane america kalmudait nairobi
የፋን ኦሮሞ ቪኦኤ 24 ናይል ሳቲፍ ሜትር ባንድ ደረጃ ጋር ሶጅርተኒ ስርባሊ ብራ ሀነ ረሰኒ ከነዋና ፈደቻን
sabarna ubedan jalkabna wallalli habaju katabna dubifna wallalli dubkana ija kalbi domsa barno tafilanna isa jiru ifsa jabesa wanjenya ftola kunda arkemsisa kundiha jabatu jatefne karana isan walifimne walirabarna aba jenikana kanuman jabna aba numakenya jatefne tupisa aba numakenya jatefne tupisa
ፋን ኦሮሞ ናይል ሳት ረጃቀ ሰው ጀርተን
ኦሮሚያቲ ተጃጅለ ጀቻ ጫሉ እንደ ሳት ፍሪር ሞርሚቲን ገርገርጨተ ተረማንታን ዴቢው ጅራጅዳን ታቱል ኢንተርኔትን አመለጨፋ አኮዱ አርገነቲ ሂዳለን እንዳባን ቢከሳ ናኮር መልካቲ ኢንተርኔትን እንጅርቱ ዋን ጅራፋኒ ነሞቲም
አከሞልተ ናኮር ሜ አምቦፊ ማጋላሌ ከብሮ ደፈት ከሳ አለ አረጅሩኑ ኢፍሲ
አከምጅርተነሙ በጋላም ቦት ቢያጣ ገነምራጅ ልቀበይ ቃሙሊን ግኛ ለኩብሲሳኒ ኦላናቴ በጋላ ኬሳ ኦሊፊ ገዲድ ዴቡ ራንከነፊ ተጃጅሊ ጌጅባ ተጃጅሊ ዋጅረ ሁጂ ሞቱባ ተጃጅሊ ባንኪ ተጃጅሊ ቡፈተኮን ኩላታ አከሱመስ ሱኬወን ሆቴሎስኒ በናት ተከጅረን ታጀሙ ደንዴንጅራ ገነምራጅ ልቀበይ ነሞትኒ ባይናም በናንቱሬ ወደ ሳቲ አፉርሽን የሮታ ዴሙ ሞት ነይቱን ተጃጅለ በነኒ ኦጂራ ከጀረን መጋላኬስ ወዲ ገደሜ ታጀሙ ደንዴንጅራ መጋሉተ ዲጠ ኦሮሚያ ከነነከነ ቀምቴ ግምቢ ደምዶሎ ከሰቲ ሰከሱማ ተጃጅሎትኒ ጉዮተ ደርበን ሸንጃ ታንኪ ሰቲ ሰበበ አጂቻ አርቲስቲ ዮካን ዊዲሳ ቢከማፍ ጀረተማ አጫሉ እንደሳ ኦጂ ወልቀበቴ ከሪረ ሙርሚ ጋር አገራጊ ከፈማቱሬን ጭፈመን ይትረን ጉያር አርዳጅል ቀበይ ተጃጅለ ከሰሰይኑ ለሞትኒ አጭጅለን ሙፍ ኢራኒቲ ከንድረኒ አቶ መሌ ቃሙሊን ነገኛ magalo tekisa amas bayina socho ajrachu da kenen egejuru jechu da tajajilo ndi kun jelkabochu welkabete wajiri policy magalambo kasmas wajiri negenya magala nekante nafmirkani seni juru jechu da tigaftantu nisani
gamabratini tajajil interneti wanjel kabem fakkatu ne wa interneti wan dagame jira ipsikenna me jira
waye tajajilli interneti kan bilblasto kan broadbandi wifi jedamu kan fiberi tabalati jechuda wal qabate jiru hanga amma gamumutumati ipsikenname injiru namotu heddun hojin sani sawju wal qabatu yero amma kanammo namotu ndi kesuma bernota ulana sadarka PhD master siwaratan defense yo gawaraka qoraddo sani kan etin de saturan tajajila interneti kana fayedamuni yero amma kana garu sababa danjitu sarran kan ke namotu ndi waraka qoraddo de senif tajajilo tagara garati fimmeti ban rakata jirachu himawajira sangamat tajajilli interneti ajicha artisti acalu unde sabode adanjite debi ni kanjiru kana dalciyo makadegus
na kor gama bran torban dabre wajira dabli summa oromo ka gullalle jiru misensonni shane gumi dabicha obbo Mikael Boranif obbo Kennasayana kasmas worsa olanan dabicha Dr. Shugut Galata ware boda manasani ti qabaman ka jedu wahilkenya sahay damto nufinte jirti wai hida kana lalci sai wan fana bute jira
sirri da namo guya darbe lama sadii keessatti namootni kanneen biroo hoggansa adda bilisummaa oromoo keessatti argaman hidhamuudha hayyuureen adda bilisummaa oromoo obbo Daawud Ibsaa kan isaan nutti himanii jiranii kanneen keessaas sanbata duraa darbe jechuunis akka lakkoofsa biyyaatti yoo taphatje 27 bara 2012 kanaan dura hidhamanii yeroo waggaa tokkoof baatii lama mana hidhaa keessatti kan dabarsan kolonel Gammachuu Ayyaanaa irra deebiitiin hidhamaniiti kan isaan jiranii isaan hoggansa olaanaa adda bilisummaa oromooti kan biraan Caaltuu Taakkalaa Beetuu isheenis akkasuma koree hoji raawwachiistuu godina Horroo Guddoo Wallaggaa keessaa ishee tokkodha isheenis sanbata duraa waaree booda sa'atii 8 booda mana obboleettiishee osoo jirtuu qabamuu isheeti kan himanii jiranii
mana obboleettiishee naa jettu achuma shaambutti moo magaalaa kibiraatti
magaalaa Finfinnee keessatti kan argamu mana obboleettii ishee keessaa qabamuudha kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiranii kolonel Gammachuu Ayyaanaa ammoo mana isaaniin turre erga bakkeetti qabatanii booda gara manaatti fudhatanii galanii mana isaanii sakattaanii turan jedhanii yeroo kan hundaa godhan garuu qaamoleen naga eegumsaa mootummaa kunneen waraqaa mana murtii hin qabanii akkasumas yeroo ammaa kana bakka itti geessan ilaalchiseef ibsa waasan hin qabanii hidhamanii eessatti akka argaman ilaalchisee gama qaamolee mootummaa irraa adda baafachuudhaaf tattaaffii isaan taasisan kan hin milkoofne ta'uudha kan isaan himanii jiranii dhimmoo kan adda baafachuudhaaf akkasumas hidhaa bakka garaagaraa ilaalchisee adda baafachuudhaaf gara hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammaditti bilbillee turre isaan kan jedhan hoggansa adda bilisummaa oromoo qofaa osoo hin taane namootni qaama mootummaa keessatti argaman yookaan hojjettoota mootummaa ta'an kanneen biroollee ajjechaa artistii beekamaaf jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa hordofee jeequmsa magaalota garaagaraa keessatti uumame gama maallaqaatiin deeggaru akkasumas qindeessuu kakaasuu fi sochii kana fakkaatan keessatti gama kallattiinis ta'e al-kallattiitiin hirmaachuutiin namootni shakkaman to'atamanii jiru ammas to'atamaa jiru kanaan walqabateeti namootni kan hidhaman jedhanii isa kana wajjin walqabatees mana murtiitti dhiyaachuuf dhabuu isaanii ilaalchisee kanneen dhiyaataa jiran jiru kanneen gara fuulduraatti ragaan irratti walitti qabamaa jiruuf dhiyaachuudhaaf jiranis jiru jechuudhaan deebiima waliigalaatti kan isaan dhuuf kennanii jiran jechuudha yeroo ammaa kana isatti hidhamanii jiru hogganni adda bilisummaa oromoo olaanoo ta'an kun kan jedhuuf manneen hidhaa Finfinnee keessatti argaman jechuurra kan darbe iddoo kamitti akka teessa akkasuma adda baasanii illee gama biraatiin godinaalee Wallaggaa bahaa keessumaa magaalaa Naqamtee akkasumas Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessatti namootni hidhamuudha maatiirraa kan adda baasuudhaaf tattaafannee jiru jechuudha. Dhimma kanaa wajjin wal qabatee magaalaa Amboo irraa jalqabuudhaaf aadde Duulee Seedaa isaan miseensa Baawutii akasumas koree ujira wachistu kan anaba koti peyakata ni kan kanandro defende jiru je lama drohi damani kan lakifamu sani akasuma gabaf meti kan ture ade dule seda guya artista jalu desa ajefame jetame gule galgala saja chuda gafa digdami sadi ososamli hawalcha artistikana intansifamin mane sani magalam bo tergamu halkan saaji soo bakii sagaba mudatani ma beejiru namootni hedduun lakkoofsaan addabaani beekamnis magaalaan bookii satti dhamani jiraachuu dha kan himame kanneen keessaa maatii lalisaa urgeessaa nama jedhamu barbaadanii isa dhabnaan mucaa fi haadha irra tokkotti dhuun isaanii akkasuma namootni magaalaan boo keessa jiraatan maatii keessaa nutti himanii jiru jechuudha. Isa kan adda baafachuudhaaf gara itti gaafatamaa kutaa qorannaa yakkaa poolisii magaalaan boo inspektar Asaffaa Dirribaatti bilbileen ture ajjecha artista Caaluu Hundeessaa hordofee hiriira mormii magaalaa Amboo keessatti geggeeffame booda yakka qabeenya mootummaa qabeenya nama dhuunfaa barbadeessuu fi miidhaa qaamaa akkasumas kanneen irratti bobba'an jedhamanii shakkaman namootni 30 ta'an hidhamanii jiraachuudha kan himanii aangeewwan mana murtiitti sababni isaan dhiyaanneef manni murtii cufaat ture yaada jedhu kan hin kennani yeroo ammaa kana garuu qoratamanii mana murtiitti dhiyeessuudhaafis tattaaffiin taasifamaa jiraa jechuun kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Haala nageenyaan booyyemmoo ibsanis akkasuma yeroo ammaa kana tasgabbiitti deebiteetti jechuun dubbatanii jiru.
Naqamtetti namoonni hidhaman ka jettee maaltu ta'e mee sana munuu ibsina akkor?
Tole namoo magaalota Oromiyaa garaa garaa keessatti hiriirri mormii balaaleffannaa jecha Haacaaluu Hundeessaa akkasuma namootni siyaasaa Jawaar Mohaammediif Baqqalaa Garbaaf kanneen biroo hidhamanii jiran lakkifamanii awwaalchi artistii kanaas kan taasifamu qabu Finfinneetti kan jedhuuf dhimmoota kanaan wal qabatu hiriirotni geggeeffamaa turuudha kan ibsame. Kanneen keessaa magaalaan Naqamtee tokko guyyaa dhiiraa sana jechuunis sirni awwaalcha artistii Haacaaluu Hundeessaa otoo hin geggeeffamin gaafa 24 yookaan roobii torban darbee hiriirri geggeeffameen lubbuun namoota 3 darbuu fi namootni muraasnis madaa'u torban darbe ragaa hospitaalaa irraa arganne gabaasneeti kan turre isa hordofuudhaan namootni 106 ta'an mooraatikaa akkasumas mana barumsaa kan naannoo paarkii jedhamuu fi iddoowwan garaa garaatti hidhamanii jiru jechuun maatii keessaa kanatti himan jiru. Isa kana adda baafachuudhaaf gara waajjira nageenyaa fi bulchiinsaa magaalaa Naqamteetti bilbilee turre. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Abgaarii akka jedhanitti dhimma kana wajjin wal qabatee akka magaalaattis gadda guddaadha kan nutti dhaga'ame. Hiriiris bifa naga qabeessaan geggeeffamaa ture. Isa hordofuudhaan namootni hin beekamne hawaasa keessaa meeshaa hidhatanii turanii qaama nageenyaatti dhukaasuu isaanii irraan kan ka'e walitti bu'iinsi uumamee ture. Namootnis madaaniiru. Kanneen keessaa qaamotleen nageenyaas akkasuma madaaniiru jechuun kan isaan ibsanii isa hordofee garuu namootni hidhaman tokkollee hin jirani. Isaan dura poolisiin shakkuudhaan yookaan yakkaan namoota shakkii qabee hidheera. Kana irra kan darbe garuu namootni dhimma amma atinaaf kaastee hojii wal qabatee hidhaman hin jirani jechuudhaan kan isaan deebii kennan jechuudha obbo Misgaanuuni.
Mee gara Finfinneetti si deebisuudhaaf Naakoor waa'ee geggeessaa reeffaa artista Caaluu Hundeessaa wal qabatee torban dabre keessaa hoogganoonni fi miseensonni Kongiresa Federaalaa Oromoo Olaanoon kan akka obbo Baqqalaa Garbaa fa'a kan akka obbo Jawaar Mohaammed fa'a qabamanii hidhamanii jiru mana murtiittillee dhiyaachuun isaanii dubbatamee jira. Mee gama kanaan waan odeeffatte maaltu jira?
Dhimma kana wajjin wal qabatee odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne haa ta'u malee miidiyaan yookaan sabaa himaaleen mootummaa biyya keessaa dhimmi obbo Jawaar Mohaammedii fi obbo Baqqalaa Garbaa akkasumas namoota kanneen biroo hoggara ajjechaa artista Caaluu Hundeessaa booda uumame wal qabatee qabamanii beellamaan jiraachuu ifoomsamaati kan ture. Isa booda garuu akka waliigalaatti akka Oromiyaatti jechuudha ajjechaa bakka garaa garaatti taasifameen lubbuun namoota nagaa 156 darbee jira. Isaan keessaa 12 kan ta'an qaamolee nageenyaadhaa jedhanii jiru obbo Jibriil Mohaammed hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa. Namootni 252 ta'an akkasuma miidhaa qaamaa garaa garaatiif saaxilamanii jiru. Kanneen keessaa immoo 53 qaamolee nageenyaati. Haalli amma jiru tasgabbaa deemuudhaan kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Odeeffannoo dabalataa kanneen biroo dhimma kanaan wal qabatan argachuudhaaf fakkeenyaaf qaamolee kamii rakkoo kana kan geessise kan jedhuu fi qaamolee kana wajjin wal qabatee to'annoo taasifame yoo jiraate kan jedhuuf ammas qulqullaa jiraachuurra kan darbe odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf milkoofne.
waahila keenya gabaasaa VOA na kor malkaa gaafiif deebii kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Galatoomii namoota.
Tarratan mata boriitiin waldachaa nagajanne nagee sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.